Yani mpaka kiyama menita kufanawe. Nimezaliwa na mama nije kuwa nawe. Unanifanya wa thamani, unavonijali na kunikea. Sanita kwenda kwa nani, ukenda mbali yani ukapotea. Nimeacha wenye magari, umeacha wenye shelf. Minawe tunapendana na na na. Na ulivo hodari kwenye yale mambo yetu, wewe ni bonge la bwana na na na. Umeacha wenye magari, umeacha wenye shelf. Minawe tunapendana na na na. Na ulivo hodari kwenye yale mambo yetu, wewe ni bonge la bwana na na na. Mimi for real, mimi for real.
Kwanza ukintazama tu kesi jicho kungwi bala jingine una cute face. Kaleka vibe mama tukianzaga ku sexy. Nje vua kwa bufa nyimbo za two face. Yeah, niko sawa hila kwako mini chizi. Moto fire dinabwaya unavingangania ndizi. Kuja nipwaya unanifiti unanikizi. Napagao kisahula nikiona michirizi.
Vile unasari wengine vichefu chefu. Mi kwako nimeganda na 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 na. Kesho tufunge safari nikupeleke kwetu wakakuone na mama mama mama. Na vile unasari wengine vichefu chefu. Mi kwako nimeganda na 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 na. Kesho tufunge safari nikupeleke kwetu wakakuone na mama mama mama.
Mimi for real love.
For real love. For real love.
Mimi for real love.
Mimi for real love.
Mimi for real love.
Yani siku wacha tani rogwe.
Mimi for real love.